Yo. Wagwan, wagwan. So, you're back today. Lot nafanya kolabo. Tutajua as time goes, the crew ya nikona sisi hapa. So, to my left, nikona my awesome shori.
Mbwasa.
Lujipiga intro, watu wajwani nani?
Leon, Zazi.
Yeah, so umesikia kuna kolabo. Yeah, mimi sasa ninajintroduce na jina yangu ama jina watu analijua.
Jintroduce kwanza jina yako.
Mimi sipenda kusema jina yangu. Wacha niseme jina watu wananijulia. Sasa huko kwetu, huko ya podcast yetu, mi wananitanga co-host.
Co-host.
Jo. Nilisikia huko ni host, co-host.
Zii, sasa si unajua unafaa kuwa anonymous, ku keep the suspense.
Zii, you know, money elevate you. So, wasi waja umoka, azimu waji feature, asikuja kutushita, sinatupata. Sasa, huko unasikianga rukiri. Kila mtu kwa rukiri wanakuanga zile za, hi, my name is host.
Bas,
my name is co-host.
Bas.
So, so leo kolabo ni ya Fresh and Clean. Na Rookie Roundtable Podcast.
Exactly. Hapa mindo...
Sasa siku ikifika, tuseme mblow up. Mwito interview. Mtafanya.
Sasa si unajua hapo. Hapo ni inabidi. Inabidi tu jintroduce. Mm-hmm. Unajua, nasema, my name is this and this and this.
Mm-hmm.
And yeah, watu wamenijuanga kama co-host. Hapuna ndio kila mtu anasema hile za, ni wewe, muda kumbe isa yote likuwa na kujua.
Lakini bro, kwani mkona majina mbaya jadi mwezi zisema?
Mikuwa kama mamimlod.
Jo.
Spamatozo.
Bana.
Lakini.
Muna gupa mtapata hita.
Jana kuna msame cheza rough jo.
Kiaje.
Sunajua. Kila mimlod anakuanga, sijui wana hit 10K, nafanya face reveal. Hey bro, jana kuna msi amepiga face reveal. Hey, kidogo ametufanya, ametutua time njo. Lakini, OGs tuko wengi, tuwezi reveal face pale hivyo IG. Otherwise, tunatoka 10K, tujiru following. Hey, lakini jo, mimlod bora uko funny.
Bas,
you can
exactly.
Make
yeah, yeah. Asa unawana, adi sisi bora tuko fani, hizo zingine azimata.
Ati bora mko?
Bora tuko fani. Bora tuko fani.
Sijasikia yo, but sisa, we love you though. Yeah, so leo, osu kujintroduce, ni mzee mzima, mdati. I think nimepata jina mpya, though ni title pia, so I'm the new karma in town.
Ah, boo.
Thank you, bro. I love you. So, yeah. So, to all the shorties, I'm the karma to all the good men you did dirty. Mzazi, tuandisha leo.
So, over here, co-host. Actually, even don't disconfuse me.
Yeah.
Usichome.
Usichome. Suna jama sangu ya juangi nafanya ngayi stuff. Na pia unajua kwa na mabesti huko nje.
Inarada. Adi mi wangu waji.
Mama nani? Sini risikia aji.
Mnajifanya broke kume mnaingiza pesa on the side.
Bas, hivyo sasa. Ndiasi anze kuniuliza. Naendo uneniombanga pesa kila Sunday ya wiki. Sindiyo?
Ati next week tunashopinia nyumba. Si tutakuatia. Mshanga form. Nimaanza kulea wazazi pia form.
So, tumekuwa tiki plan for e-collab for some time. So, co-host over here, mi naendo tunajuana. I don't think Mundati ashai meet before.
Real so, knows real, game knows real. I mean, it is enough for us.
Kweli, word.
So, tume meet up leo. Pia, tulikuwa na dai kupiga, like, tukiwa na... The other hosts wako.
Host na Chelsea.
Lakini sahi squad bado iko full pia si atuko wote leo.
Shout out to kijana wa Butere, Mr. Jerry, na Keegan. Tuna rep pia.
Yeah, hata mimi na represent.
Na shout out host.
Shout out watu wetu. Mimi na shout out host na Chelsea. Yeah, si ana story mingi. Ni out.
So, So tumefika hapa leo. Na hii ni mso wa Arsenal by the way. Hey, by ilikuwa ni kusumbua jiore.
We cheki, sebu. We cheki, tumekuja biashara.
Sijui mko na haki gani ya kuongea. Unajua mimi ndio pekee naweza ongea. Like the fucking top G. Unanipata? Mani wana celebrate kukuwa number 3 ni kani kitu bigi. But tunajua ni scam.
Afadhali sisi.
Arsenal tunajua unachanga ukishafunza side wako kitu unamwachanga aflow nayo. Pako mwenyesha the next game na cheki. So mimi niko najua all along Arsenal ni props to number 2 is theirs.
Hadi leo tumenunua bottles hapa. No.
Tuko na kikombe at least mnaweza shika kikombe leo.
So skill stuff really happen. So unajua ngile design mnafunzwa na Modi. Mnaambiwa hii topic ya mwisho itakaa exam.
Itakuja.
Sasa hivyo ndio Pep alifunza Arteta. alimfunza beginning of the season, middle of the season, akamwambia
nyingine.
Juu beginning na middle mko sawa. Ayengine tumtajisort. Weso mea mbele. Arteta kusoma. You know stuff really happen.
Lakini, hey, nilicheki history ya Arsenal. As in, nye nika champions wa bottle, I swear.
Wait, I swear, man.
I swear.
Ase wako trash design. Adi ule chef wa walu. Ulo ne ule chef wa Kenya.
Ligi ngapi mshia yu bottle.
We cheki. Yo si kitu important tumekuja kwa.
Sijui kama lione news, but kulikuwa na shuri. Shuri for cooking alikuwa ngapo chef for Arsenal. She's a Kenyan. Adi alichuja mse. Aliona any disgrace jo.
Haiwezekani.
Haiwezi. Siwezi kuwa na kuka watu wanashindwa pia bao. So, but then it's a how. Si upiga venye wiki zetu ziukua. So, naza piga tu co-host. Pale vo naza tuambia wiki yako imekuwaje. Highlight downs.
Mi niko best kajin.
Cup.
Zii na kwanga saying flani nilifunzo hata mimi. Mi wiki yangu, bro, tuko Tuesday, this wiki imeanza Sunday.
Zii, si utuchape ilo wiki ingine hadi.
Yo wiki ingine.
Amu utuambie tu in general as.
Oh, love life yangu imeanza kwa interesting. Nilianza kuongea na shori flani last week.
Mvonjo kijana moyo.
nilianza kuongea na yeye last week. Amenibamba. Nimeanza kwa lambisti. Kukisuda suna no kianza kusmile. Uliambiwa delete your number. Lakini nimeshindwa.
One week.
One week.
Yo mekawia sana.
Unlike us, si yetu.
Jongelele bro.
Si yetu. It's been uphill na downhill. Lakini bado tuna nini progress. Lakini mimi naye mi
cheki mimi na wapima mimi niliachwa tho
amiu
yana lolele stuff ya made up cheki yo shit
yeah
venye kuna kuanga na hizi trend ilianza like kila mwezi kisha kuna dump. So msiako mngoja kuona made up hiyo ni hizo picha. Kumbe wewe ndio made up sasa.
Mimi ndo made up.
Shout out to co-host.
Imeangushwa hapo ya
like for real though. Mimi niliacha like hata si joke tena. Azinzezi nimeanza kuni hit.
Wa.
Azin okay, zi haikuni hit. Okay like he made hit. Na nishakubali.
Chikio machozi bro. Nanisha kuna napkin.
Na nisha move on.
Next time tuna record video.
Jo.
Na nisha move on.
Shika.
Nisha move on.
You want some hug?
thanks, I appreciate it.
Here for you, bro.
I appreciate
it. Mzazi, wiki yako bodi nimekuwaje?
Wiki yangu, nimekuwa niki practicing to be Hamilton over here.
Oh, by the way, ulianza driving.
Driving, msi.
Hey. Mwanaume unandevu ujui kuendesha gari, like, bro.
Yani 1 year later ndo unaanza kujifunza kuendesha gari.
But at least he's 6'5 though.
At least.
Oi. Aha, na wiki yako imekuwa best.
I mean imekuwa best tu sana. Si mnajua hapa imekuwa on my Steph Curry shit.
Mnajua umesema Steph Curry nikakumbuka karibu kina battle wa bottle.
Joe.
Ah, lakini uzuri the Lakers did walienda kankan.
Hey, hawa si walisweepiwa bro. Hey, lakini umze anajaribu. LeBron anajaribu.
Ngoja uone kina Joker wanabeba.
Eh, hey, sasa sahii ndo tutakuwa one of the best finals.
Joker ni
beast. Jo hapo ni Joker, Jamal, alafu sasa Butler na sasa Adebayo.
Kina Bota Junior. Ah, hati Bota. Bota Junior.
Eh, hey, umse anakula threes bro. Eh, hey, kitu itakuwa mad. Ilikuwa inafaa kuleta ile moto ya Real Man City, but Real walishindwa. So tuone hivyo nitakuwa. Mwenye ndashinde ring though, anaweza ring about it sana. So yeah, mi sijakuwa vitu mingi, working out, playing ball. Okay,
also me, I'm on my, what is it? Lionel Messi.
Nah. We don't like that nigga. CR7 for the win.
Messi ama Roro. Ama utoke hapa sayi.
Nkunku bro, nkunku.
Zizi.
Elegant player.
Sayi amat Lukaku.
Ah.
Thank you.
Hey, yeah. Lukaku mse.
I'm a bag the stallion. I hope you're kutuni ukweli though.
Yo mse, I swear aki bag stallion na o manage ku eliminate.
Apo kutuwa city ni uongo. Apo kutuwa city ni uongo because I'm a city fan. But umse aki azafanyo shit.
Hey bro. Apo ya balondo.
Atakuwa, yo nitakuwa literal definition, meaning on and off the pitch bro.
Hey bro, yo itakuwa double ingine.
Hey juu, nimeona leaks katha, ni kama wasi amekuwa tit for a minute. But American accent for the win though. But kuna msia liku na troll Lukaku wakisema Stallone na thani uo ni Stormzy. Like be aware.
Stormzy.
Hey, internet in the world bro. Hey, lakini kukwana Stallion.
Unasuna jua tunaongia sports content sana. Unajua audience yangu ikuangia sports content. Ni mashorizo wameja sana shangaa.
Lakini hapo kwa Stallion nikoshua kwa rada kiasi.
Lakini
hii wiki kumekuwa na highlight though. Mm-hmm. Juzi pia Offset amesaidia the lonely niggas bro. Ameonyesha what a clean nyash should look like. Sijui kama ni cheki. Na new story ya Offset nyaluka meka kadi.
Hey.
No comment.
Wagon Wednesday nilikuwa Monday ama ilikuwa Tuesday?
Ilikuwa 2 days ago. Ni one day. A day, before yesterday.
Nisha, okay, pre-mounting, Friday, na 12 set kwa kitu.
Mm-hmm.
Okay, kitu better. Beware. Watu wameachwa mkuja maonyesha vitu poa.
Hakuna kitu nye utaeka hapo.
Hey, tubu.
Lakini, leo tunaongelea about humbling experiences. I think if it may originate from, I don't think muli mshayona, kuna video flani nilipostingi kwa story yangu.
Mm-hmm.
About WAWA, Women Appreciation Without Approach, and Guababa.
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 Say it as it is. Guababa.
Guababa would have saved you.
Guababa would have saved you.
So today over here, tunadai kujua zing. Umekuwa na overconfidence at times. Na that overconfidence, na umeokota L's one way or another. Sa tunadai kusikia msi.
Every L is a lesson. Two L's make
a
W. Sa
tunadai kusikia hizo L's. But we learned. Right now, we have Wawa in mind. Guababa.
Guababa.
Yeah. Pia kwa umepeana guababa.
If you have ever humbled a shore before.
Okay, Mr. Anza. Minigi.
Mr. Anza.
Anza.
So, this one was a long time ago when I was still in primary.
Hey, back in your days.
Back in the days.
So, there was this event called MSMU and the Middle School Model United Nations.
Hey bro, kwani?
Kwani umsiri wa wapi?
Hey. primary United Nations.
Hey. Just stay we shout primary. Niko hapa ndaanza kushtoa watu.
Kumbe pia watu wako na pesa ufanywa.
Watu wanajua.
Hey, mimi sikuwa najua primary pia ilikuwa na group of schools bana.
Hey, yep, nimeona uni bro.
Kuna uni pia iko lakini ya uni ni EAMUN.
Yeah, I don't know. Like najua tu UN.
To Simon.
Ah, true, true, true.
Yeah, so the for the MSM event, it was the middle school. Ndo walikuwa na kuja
primary middle school yo
stuff SSMS
sasa
school sasa so tulikuwa tunaenda huko Gigiri nini UN na the caliber of shorties wenye walikuwa wanatokea anga hapo ni if if a boy nini angekuwa hapa ange testify Jerry attended one of those.
Yeah.
So
bro, primary mulikuwa mnafikiri hizi stuff aje?
Eh. Si ni.
Raima, as in uko 13 14 acha nsemeni class 8 uko 14 years old.
Si
ati. Bro, mimi nilikuwa na ngoja hizo ma club kiboko.
Jo.
Kama inaitwa the beat uko majioni bana.
Eh? Me the only place time nimetoka shule ati nikiwa primary na sio chuo ni cut na trip.
Manzi, alafu
sijui national park.
Sijui kanyi mlikuwa na hizi ma inaitwaje? Ma rivalry na ma nearby schools. Sasa kasi si chuo nilikuwa inaitwa HHS. Mhm. Kuna Aga Khan iko karibu, Visa Oshwal, Westlands Primary na Pachraima. Mhm. Sasa unapata mumefanya exam, mumerankiwa. Hey. Bro, hizo ndo stuff nilikuwa nafanya class 8 ama alafu maybe unapata nyinyi na V-Social menda trip Mombasa. Alafu mashorizo wa V-Social wamechoka nao mabuizu wao. Sawa na tukujia sisi. Sisi pia tunawakata, sisi pia tuko sawa tuna wetu. As in say hizo vituka hizo ndo si tulikuwa tunafanya msi.
Jo. Lakini msi unajua shule iko na model UN. Sidhani kuna nearby schools.
Oh, nyinyi yenye.
So, yeah.
Oh, okay.
Ni
kusa,
partner,
makes
friend.
Sense. Makes sense.
65 kilometers away.
Okay, so, venye tulikuwa tunattend sa yo conference, kulikuwa, it was a 7-day conference.
7?
Zi, 6-day.
No, how much?
So, from eight. Monday, zi, from Monday, zi, 5-day, Monday hadi Friday. Lakini sa Friday na see as long as the other days.
Ndio ndio sio kufunga.
Mnafunga. Sa mnafanya like siku nusu alafu kulikuwa na after party.
After party for primary kids.
Na after party ilikuwa French school.
Never kwa baba.
I don't think I wish mwinge experience as nioni ni kuona tu
as yeah, poor bro. Stop saying you, we are poor bro.
Ah, lakini hey, that your experience ilini hey, nilionyesha kuna mademo wa rembo hii Kenya na nyia mje waona isi
we kuenda huko
au ndo wale tunaonanga Instagram si ndio?
Why you say fuck?
Why
you say fuck my shorty for?
Au sasa. Sa adi yao na sidani nini wako Instagram au ni wale wako na wale ako hizo accounts ziko na so mbili lakini ni private.
Oh yeah.
That's me.
Hey, kwanza hapo sasa.
That's where I'm at.
Na kwambia ukirequesting au one to accepted. Hey.
At no mutuals.
Hey. Bro acha nikwambia kunanga kitu kaa no mutuals.
Hey bro I swear.
Hakunanga.
I swear.
Kunanga.
Iko.
Hii dunia kila mtu hujuana for real. Hii dunia kuna. Ni ndogo mse. Wa nakwambia.
Be extremely pick. Kuwa strict.
Hey atakuwa.
Kwa strict tutaona.
Hii dunia kila mtu anajuana. Kwanza hadi wewe unaweza pata hadi budangu anajua budako ni vinyesi ndio tujuani. For real. Haya.
Si tuko naona.
Okay, so on the last day nilisema let me issue my shots. Overconfidence ilikuwa imenipanda mbaya.
Kome boys ni Westbrook.
Sasa nikasema kuna like two shorties hapo. Hadi walikuwa watatu. Lakini sasa nilikuwa nimesema acha nianze na mmoja. Let me see.
Nigga had options.
Let me see if nini.
So undi option 1A yako pale coops.
Jo.
Yeah.
Ah sawa.
Sasa nikaenda. Hey, nikasema hi, what's your name? After that yani nika freeze. Nika freeze. Hakuna word niliacha after that. Sasa nilikuwa nashangaa watu walikuwa na nini aje. Nini ilindanganya ati kumbe na kwa na reeze but I was still a child. I was still a child.
Kwa baba. Kwa baba.
Kwa baba.
Respect it.
Kwa baba.
Sasa ulikuwa unataka na kumwambia nini?
It would have saved you.
Ushae kula vitu nje.
Unajua the first thing nilima eyes on you.
Nipandikia kabimpo hapa.
Loku kiliacha kutaga.
Msee bacha kunchekesha.
Soon ka freeze. Hey, demo wakashanga.
Kijana ni nani?
Hey, kijana shida yake nini?
Is this how Kenyan niggas behave?
Hey. So the other thing, pia ma boys wangu walikuwa nyuma yangu. Wakaona, kijana ameenda kutupa reeze. Wakaona tu mademu wakitembea wakiendanga. Wakaniuliza, so what happened?
Nilikuwa nauliza tu jina.
Hakuna kitu nilifanyika.
Yendo amefumble.
Hakuna kitu nilifanyika.
Nilikuwa namuuliza malicho hiko. So najua ni shule ya.
Nilikuwa nataka direction tu.
Yo siku yani trauma ilinipiga. Yani nile. Sanyo saa tulikuwa na chukua the ride back kurudi chuo. Sanyo likuwa nafikiria. Sanyo likuwa nafanya nini. Nika regret yo shit. The next day. Mimi hapo YouTube. How to.
Wa.
Kuna kuleta nilitonga how to. Like how to. Then.
Kila kitu hapo.
Yani nika research. Adi nilikuwa na playlist. Unajua saa uneza create like playlist ni YouTube ya videos ya nini. Au kutupa reza asa.
Primary uliku uneza ku access YouTube.
Saa YouTube sana ni yako uneza ku access.
God damn.
I watch hizo.
God damn.
Heri uli kwa na YouTube.
Najua ile kuna wimbo fulani ya Drake anasemanga he was in your 20s in the 90s. Naanza kufeel your lyric vibaya sana. YouTube tumejua tukiwa high school from something.
Sami nilijua mapema.
Sicha kujua availability in Kenya. Anyway.
Ilikuwa. Lakini wewe saa ujia aje. Unajua unakuwa 50. 50 what? Say una turn 55.
Sweet 16, bro.
Hakuna, we mzee.
Hey, buda, mina kushule. Where is story yako ilikuwa tu smooth, clean, yani tu as in.
Hadi kuna adabu.
Hakuna story mingi. Hey, mi kwanza kuna story mbili.
Oh my God.
First, unajua lazima ni respect principles za podcast yetu. So, ndongelea first time experience yangu. Na ingine ya pili, ingine we. Yani, Sasa mara ya kwanza, first time experience yangu kuwa humbled. So, unajua, mi nikiwa Raima, nilikuanga karao. Nilikuwa karao. Wale tulikuwa tunaziita cabinet secretary. Miss Jim ulikuwa mnaitaje. Tulikuwa na magovernor, president, hizo zote.
I can tell your school was shit.
Kabisa. Zizi. Ilikuwa fiti. Shule yetu ilikuwa. Have no ski class prefect alikuwa itwa MP.
Acha.
For real ilikuwa funny. Sasa, ilikuwa nasema, nilikuwa cabinet secretary wa sports and culture, nilikuwa captain wa team ya futa, niko class 8. Unajua, the perfect joke, yani. The perfect bus, yani ile, bro mamanzi. Walikuwa ya tuwana entourage yangu.
Kwanza unachiki staff ya ati, when your crush has been stolen by the guy with speed. Kwenye anajua kimbia uto sasa.
Ule mtu wako na mbio yote.
Ule mtu wako na mbio.
Bas, ndia usizi sasa. Nisinga tulikuwa na mbio yote sasa. Sasa, mimi, boys wangu, flani, wawili. Funny thing unajua alikuwa refu wangu. Then mindo natemi hapo katikati. Mindo naka kingpin. Saizu unajua niko na everything.
Mzazi ya kutembea na sisi.
Niko na grades, niko na everything. Sasa hizo unajua uko na as in mimi hakuna mtaweza ni shows
except the bitches
hakuna azi hadi si hadi walikuwa ni
venye tu sana kuna option
the unspoken reason
the unspoken reason
mimi siko na bo walikuwa tunaona oh ndio wale kina coast ndio wale
oh my days
na kwa
oh my god
ilikuwa kama movie ilikuwa kama usunananga ukiwachizo ma teenage drama ma romcom eh unaona kina Paxton juu na Joe Paxton wako siko kwa never have I ever sema unangi hizo
msiatambio shit
utambu hizo ani sawa
jazo hizo
vine vine sama shori hizo wanaona kina Paxton wanasema Paxton wanakuja na chumulia kwa window
sami nilikuwa loki Paxton tambia
ba sasa hivo yeah. Then there was this day sa unajua nimemaliza class 8 nini nimeingia high school unajua unasahau unaacha hiyo status yako primary uendangi nayo mahali So kuna ushori fulani alihamia STT yetu. Na pia unajua, okay, mimi sijikanyi mnakuanga hivi. Mimi ninakuanga na register ya mashori za kwa STT yetu.
It's good to know.
Hey,
it's good to know.
Eh, ni good to know. Ni good to know nani yako, nani yako huku, nani ndio.
Jo.
Eh,
you know. Mnafagia mali moja pamoja na shi wako.
Yeah. Alafu sasa unajua kuna kulikuanga na hii flex ya. Tuseme tuko mimi na wewe tena uona niambia eh buda hebu cheki ule shori na kwambia ah huyu huwa anaitwa hivi hivi cheki anaitwa hivi anishipa anishipa ale unashangaa buda kwani unajua je ah who stands hivyo sasa sasa ndo mimi nilikuwa na pia unajua hakuna shori nilikuwa nishai atisimamisha na dai kumbongesha ashai ni shozi nini or what not so inaitwa ngaje tulikuwa tunatembea nikaona ushori so unajua una scout kwanza eh? Kabla upigange signing una scout leo unaona anaenda wapi kesho unaona anaenda wapi kanaenda shop unaona ka anaenda left anaenda right unaona kitu anafanya so nimekuwa nikimonitor nimemonitor 1 month 2 months nikamwa bus this is the day strike alikuwa anaenda shop ushacheza GTA
yeah
so unajanga hizi missions unaambanga closely follow the person but as you notice bus sasa ametoka kwa nyumba nikamedia pige kona fulani nikatoka space kiasi nimemfikia akipiga kona ndo napiga kona as in saki make the kona ndo natembea nje ametembea ndo nipige kona nikamchill akatoka shop. So unajua sasa hizo siku na tenje.
Eh si ulikuwa unapiga zoezi msi.
Eh
msi anaona.
Ndio. Na sasa hizo siku na tenje.
Follow but keep safe.
Bas. Sasa hizo siku na tenje nilikuwa na boys wangu fulani. Nikamshow. We check. We nishike tenje yako. Nichukue namba ya huyu manzi. Akasema wazi. Na unaiacha kwa simu yangu of course nini. Nasema si ndio sinaacha hapo kwani mimi hata
sina
simu. Sasa mimi sina simu sasa of course sintaacha hapo. Bro, umanzi alirudi. Nikaenda kusema kwanza unajua nilikuwa respectful. Nilimwambia okay, si ati nilimwambia nilianza kusema okay, nilikuwa tiko kusema excuse. Oscar ati excuse sikumaliza. Sasa alikuwa ananikam like sasa tuna approachiana hivi. Nikaenda kusema excuse. Akasema no don't talk to me.
Ah yeah.
Kwa baba.
Kwa baba. You so ugly nigga.
Asini mimi nakwambia mimi hadi sikusikia vibaya. Nilishtuka tu. like hadi sikusikia vibaya like.
Kwani mimi ukaje bro?
Like kwani?
Grandma said I'm the most handsome. Kunaenda aje yeye?
Manzi, my mom told me I was handsome. Kwani? Bro, as in, hadi sikusikia vibaya. Nikushtuka tu. Nikushtuka. Wewe sijika hiyo kitu shake as in. Woshake as in ushe reject you. Kwanza tu si rejection like. Kitu tu ishe happen na manzi hadi like usikive ba. Umeshtuka tu. Sasa hivyo ndo niliko. Bro, nakwambia nilishtuka. Niko like alafu akusimama mimi nimebaki nimesimama naangalia nyuma yeye alishaenda
shughuli zake
wow. but in my defense after like 1 year I think I alikuwa anafikiria bado mimi ni mtoi acha niseme like age mate wake sisi ni age mates but alikuwa anafikiria mimi si age mate wake ndo laikuwa ni aleta akajua kunihusu. Unajua tu ma stories kitembea hapa na pale nini. Anasema,
hey bro, it took a whole year.
Manzi, ndo stories zangu zimfikie, imagine.
Kwani sa bro ko happy.
Aziz, so relax, niko shock it really happened. Sunday akaambiwa, "Oh, undi ule Greg nini?" Undi ule Coast nini anafanyanga hivi hivi hivi. Anafanyanga hivi.
Zi Coast ni ule boys wako ulikuwa umesema. Ule wa simu.
Coast. Sasa ndio anani show hivi 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 nini 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 nini. Yeah. Akasema, "Oh, undi ule boy nilimkata ile day fulani hadi sikuacha niongeleshe."
Ni co-host jo.
Kumbe ndio afu ndio baadaye like alinifollow gram. Then I'm like, "Ni follow back." Ama nisi follow back ndo ni revenge. Lakini acha nikwambie, hiyo ni nguvu sidhani kama boy wengi wako nayo ya kuto follow back. Sasa of course tu ni follow back.
Na kada GC
come and meet the game.
Na akani DM, akani DM. Akaniambia, "Oh, sorry nini nini nini." Nikamsho, haina shida, haina shida. That's no problem nini. Yeah, so nice to meet you, what? Like aliniambia, "I'm sorry nini nini nini, by the way my name is," akaniambia jina yake. Yeah. Sasa mimi ndo nikamwambia ile, "No worries nini." Sasa nilimwambia, "No worries," then akareply, "Yeah, that's fine, at least now we can know each other," si ndio? Yeah. Then nikamwambia, "Oh, okay, yeah, my name is this and this," like ali read. Mm-hmm. Akwa I reply.
Wa baba.
Wa baba.
The first time you did not learn.
Then
akasema, "For I know the plans I have for you." Ufunze vizuri na adabu.
Mungu alisema huyu kijana.
Huyu kijana hakuwa.
Huyu kijana nika.
Hakutosheka.
Nikasikutosheka.
Mtu nishtuke, yoni love, yoni love.
Sawa. As in, misijui, as in, kuna kuanga tu na hii. Niseme, mimi personally, na kuanga like, misi kuangi wale wa kungoja ati juu, uli take 5 minutes kuni reply, nda take 6 minutes. Mm-hmm. Muki ni text, nda reply. Sika niko kwa simu, minta kureply. And I think you know it really happened. Misi nanga yoro chafu. Mm-hmm. Aya. Mara ya pili, sasa ili kuwa like 2020.
Time ya mara tatu.
Oh,
correction.
Okay. Okay, so.
But at least different person.
Yeah, different person.
Hey, oh, nikuwa nangoja kusikia same.
Azizi. Wao siku hizi tu tuna ni aje uko fit, ni ko fit. Though siku hizi alisikianga tuko na podcast, akasema nadai kuja, nikamshoot uko booked for like the whole year. For real.
You're learning, bro.
But like for real, ladi atuko booked sometimes when ina begging watu kukuja ka guests.
Oops, ashajiuza hapo. That's it, tunakupenda.
Like sasa unajua mimi nataka askie ndo nijue staki akuje.
Jo.
Hiyo ni shida.
Mbia, I'll link you with my PA. You can sort things out.
Bas.
There's a deposit fee though.
Yo sasa mara ya tatu nimesema. But sasa ni second time. Unaona? In terms of people, second time. In terms of circumstance, mara ya tatu.
Ulimwengu akiamua.
Whips.
Kuna best yangu fulani hapo. Alikuwa anaenda out na shori wake. Then I call like, "Hey Buddha, si unifikishe hivi." Walikuwa anaenda Westgate. Ananiambia, "Yes, unifikishe Westgate, napeleka shori wangu huko nini, tunaenda out." Mimi namuuliza, "So una deni third wheel?" Mhm. Eh, ananiambia, "Wale please tu come, unajua niko shy nini. Ati si unajua tu wewe, unajua na kuanga boy ma psych nini nini, so ndio uta easy tension nini." Mm-hmm. Then masaa zako za kuwapata ile alone time ikifika, uji sort.
Mhm.
Niko like jikati. Sasa unajua niko reluctant kuishia. Mm-hmm. Akani convince, akani show, "We nitakusort, who stands." That's all I needed to hear. Mm-hmm. Tumeenda Westgate. Tumeenda Westgate nini? Bro, miss, imagine umse ananiambia ati mimi ndo mtu ama vibes, ati mimi ndo mtu ama psych.
Mm-hmm.
So unajaribu kuongelesha hivi couple atake hadi kusikia stories zako. Ako stories zao. Ana bunga nini? Oh, by the way, you remember that day nini? Afu na miko, "Buda, unakumbuka ile siku?" Tena yeye analeta story ingi. Niko, "Haya basi, nyinyi muende."
Uh-huh.
Sasa like, okay, sasa tuko Westgate, si tunatembea nini? Then miko like, "Si nimeona since nikani na third wheel, yani ile mbaya mbaya mbaya." Radio mnipatie chance ya kuongea.
Na force.
Yaani na force.
Oya ndio yuko tadu ile ulikuwa umeitwa ku observe.
Bas nilikuwa
take note my nigga.
Inaitwa ku chaperone hiyo bas. Bas hiyo sasa. Minkasho yimuishie. Tena mimi nitachapa tu malap, nitafute maybe place pa kukaa. Ikifika masaa ya kuchuja mnipigi, mpigi ama mimi nikiona nimeboeka sana nitawapigia, si ndio? Mimi ninawapigia na show, mimi naishia nyinyi mnajua njia ya kurudi. Amkuja Nairobi juzi. Aya. So that happened. Akasema wazi wazi, thanks bro, nini umeleta wewe chapa lapo nitakushukuru.
Thanks. Sasa kuna audacity.
Si ndio?
Eh.
Ah, sawa, sawa. So it happened. Nini? Nikatembea niko like unajua this masculine urge. Eh, yenye tu ukiona shori hapo una feeling tu ni kama lazima sijui muongee ama nini.
Yeah.
Eh, mimi na kierere yangu nikaona shori fulani.
Ubuzama lesson zake ni double double. Hakuna moja iko kando.
Hakuna moja iko kando.
Blessing blessing.
Niko na shori flani yellow apple light skin.
Boy one be superstar.
Bro azina alikuwa na kafiti, alikuwa na kafiti, alikuwa na ka ukiona nimekuja kimalamala hivyo.
Ngoa baba.
Azintu unajua yenye senya na kafiti. So nikaji introduce. Okay, my like honestly sikuwa expect anipatie the energy alinipatia because unajua tu au mashauri mapengo na expect tu aku baby hivi
kwa nini jamini bro. I mean, you ni kitambo si ndio? Yeah. Mambo ya kitambo hiyo.
Ni mambo ya kitambo. So minko like hi my name is this that. Yeah, nilikuwa na pale thought you looked nice, I just wanted to talk to you. Yeah, akani reply na psych. Nikashtuka. For real nilishtuka. Mimi nakwambia misikia azid. Mimi nakwanga na emotions ka tatu.
Kushtuka ndio mimi.
Kushtuka. Happiness na niko tu. Bro nikashtuka. Na sai kaje. Kwani umeniwekea kamera mahali unajangiza shows? Kwanza unajangiza show fulani yenye mamanzi nakuwa na nyasho anapita. Then boy akiangalia hivi unachikia watu anakuja na kamera ati eh buda ex
clown
shit can you rate it nini. So I think hivyo ndo ilikuwa nilikuwa nina setiwa up walai cuz humans tu anakaa tu hivi ako peke yake all alone in this crooked world huko tu
vibes uko fiti uonekani ukweli
sio nikani ukweli yani kitu shake kuendea fiti hadi uamini kwanza na mamanzi yani na kwa mianga ukiona kama uamini unafaa kuacha tu. Unafaa kuacha tu. Cause haya. My name is this nini. Niko like, so are you busy? Kuna kitu unafanya saizi ama tunaweza kaa mahali, tunaweza tembea kiasi cause you know, why not?
Why not?
Yeah. Akaniambia, "Oh actually nilikuwa nimetoka hapa na nilikuwa na day kwenda home but siendi saizi like feel kwenda home. So yeah, niko free to yeah, we can do something nini." Ah, tukaanza kutembea Westgate, tukaanza kutembea like tulitembea. Tulitembea. West Gate kushinda walking date ndio ilikuwa yangu ya kwanza. Yaani ilikuwa yangu ya kwanza.
Kwani Karura ni nini?
Karura watu wanaenda kucycle.
Chana hiyo.
Cycle kitu.
Kuna hidden gems.
Oh, kuna hidden gems. Bro nakwambia tulitembea tukaenda huko chini. Tukaanza kutembea, tukatembea. Then kitu tu as in tunaambianga God's timing is perfect. Lakini ya shetani ni
maridadi ila ba
ya mari
no sooner had you than
tumepita tu hivi cinema. Nasikia by the way si we can watch a movie. Minko like okay ni sawa niko sura jungle ile. Okay.
Ni sawa. Hey,
okay, sawa.
Wazi.
Si mimi nafikiria yeye ndiye analipa.
Kumbe ulikoshtuka.
Kumbe akanishtua hapo mbele ni mimi. Na season nilikuwa na ID. Zin like school ID. So ni kulikuanga na hii stuff ya kiwanga na school ID nini, yeah. Offer what not. Nilikuwa na thaw movie was like 600. Mm-hmm. Tukalipa nusu nusu, so mimi 3 so 3 so. Sasa nimebaki na 4 so. Yeah, tuka watch movie. So nakumbuka ilikuwa like, kwanza ilikuwa animation, na mimi niliacha kuwatch animations G class 5. Sijui hata si ati hata ni kukua mature or anything.
Ilikuwa inakuonyesha itola joke.
Like si hata tama.
Ilikuwa inakuonyesha
science.
Si hata tama mambo ya kuwa mature, like animations ilianza kuwa see the same like after class 5, like they don't make them like they used to.
They don't.
Yeah. Eh, sijui tulikuwa tunawatch gani sasa. Tuka watch. Unajua nini, niko like, eh, na feel vibe mbaya. And in a feel the energy, you can cut the tension with a knife.
Kumbe una feel peke yako.
Kumbe tension iko side yangu tu. Yeah, so unajua hizo ma classic cinema moves. Hizo za stretch.
Oh yeah.
Hizo za stretch, hand on shoulder, hizo nikamedi nika try after movie kioko katikati. Sasa unajua mpaka katikati nilikuwa tu nimejishikilia mkono.
Jana wa Mungu.
Jana
polite.
Bas.
Halal.
Bas, niko mimi na kwanga halal.
Mimi uko halal.
Uko halal. Then kiasi ya nikamjaribu aka like Niki bro.
Ili machozi bro.
Hata sima, acha nikwambie. Changu show. Kitu ili happen ni, si nimeenda kufanya hivi. Ananiambia, oh by the way, ninasikia njaa, can you get me fro yo? Like, yo saa nimeenda kumfanya hivyo, saa yo like ilikuwa njia kuni ward off. Bro. Mimi kusema tu kweli. Sizo nilikuwa mshamba, sidanganyi. Nimeishi ucha 7 years, nimekuja Nairobi sijui 2010. Bro. Mimi hapo hakuna jani wadanganya. Mimi sikuzaliwa Nairobi. Nasikia froyo. Froyo mwisho nilisikia ni kwa Henry Danger.
Nini?
Mimi nasha, froyo. Mimi nafikiria hii stuff hazikuangi Kenya msee. Hii stuff kwa majuso.
Mazoea frenje.
Mimi nimezoea yogurt.
Kumunyeko nchuku.
Tuna kumunyeko nchuku kwanza.
Sa unajua pia utaki kujiembaras. Unajiuliza. Utaki kumuuliza yani ati, hii froyo ni nini, naipata wapi? Kwani inauzwa hii? Sinauzwa hivi kaa chewing gum nini? So, akaniambia ishia tu hapo nje. Utacheki msa anaziuza. Bro, si mimi nimeenda, nimejaribu kutresua ice cream man. Hata uniite ice cream man. Mimi sijui hizo froyo mimi. Si nimepanga line, nimempata. Bro, nilikuwa nafikiri hii stuff inabaiwa like, niseme fixed price. Nafika hapo, naambia, so nipe froyo. Anauliza, grams ngapi? Grams?
Kwa nini mali?
Rada. Top boy.
Where's the food from?
Namuliza grams. Nkamu. So najua minko like nini expect. Okay, sichi like nini ilikuwa inanifanya during that time.
Uluwangoja ka paper hivi menuwa froyo.
Sikuwa ninafikiria straight ama niseme nini. Niko, ebu basi, ebu anza na 100. Bro. 100 grams. Una just ni pesa kapi. Just have ni pesa ngapi? Ilikuja like, I think, si 1,000, ilikuja like 900.
Hey.
Sizo niko na fuso.
Kwani huku unaone kipimo na mambia tu wachi hapo?
Bro, misi kwa naamini, like naona siamini.
Umeshtuka tu.
Mini meshtuka tu.
Hey, olae kushtuka ujawari ukwazi.
Uwesha ifanyiwa kitu inafanya hapo, unashtuka tu.
Amini ilikuwa nataka tu kuona venye nakaanga.
Walai, haba sexa.
Vila chuja.
Nikamwambia.
Na chuja.
Nikamwambia. Minka msho. Bro. Hapana, misi na yoganji. We nike ya 50 grams. 50 grams ilikuja like hapo 400, 500. Sikumbuki vizuri. 400, 500, 600. Mali hapo tu. Bro, ushai bagi na msika uyo like. Wacha mkwambia like good thing. Ni hakukuwa na watu wengi sana. Mm-hmm. Na before that, before anze kuniekea, unajua nilikuwa nimesahau hiyo jina Froyo. Mm-hmm. So unajua, nimefika hapo, niko like, unaweza niekea so unajua mimi nasema tu, as in ninajaribu kuikumbuka.
French.
French.
Then umse naambia, kijana sema kitu unataka haraka. Then watu wananiangalia.
Rada u boys.
Kila mtu kwa, rada u boys. So, but anyway, so ikaenda ndio akaniekea 50, ikakuja 400, 500 hapo. Mimi nikamshow tu. Cheki. Hivi ndio iko. Mimi nimeleta hapa shori wangu. Na sina doa kutoa.
Ati shori wangu.
Like wow. for real nilisema hivyo. So unataka sympathy.
The ending will be good.
Sasa hapo unataka sympathy. Nikamshow nini? Nimeleta shori wangu mena, minimalzi ya ganji. Sayi nimebaki na four, so adi homes juvi nye narudi. Nipigadi discount tu. Nile mshow tu hivo. Like,
man to man.
Real tu, yani yeah. Nilikuwa real.
I'm coming to you as a man.
Pause.
Hakanishowaji, acha basi nikutoleyo so. Nipige three so. Sinika mpiga three so. Nimebaki na titao, nimebaki na so moja. Sti nimerudi hapo cinema nimempatia.
Anashanga u boys alikuwa amekawiaje.
Guess what? Bro, ushauri alikuwa na audacity. Ananiuliza, "Nako iko wapi?"
Nilisha malizi yangu huko nje.
Zizi mimi nilimshow. Oh, by the way nakwanga na diet so sizi take dairy products nini. Akasema, "Oh, okay, that's fine." Angejua. Angejua acha tu.
Diet yako kumbe ni ya pesa.
So things go by me maliza fro yake.
Another one.
Sijia mitupa wapi alilita by the way. Alilita, spendangi watu wanalita.
Red flag.
Same, don't eat.
Evil.
Si mi movie naenda kuisha bro, adi sijafanya kitu. Si ati unafaa kufanya kitu, but azi nika tu.
Hawezi enda hivyo.
Tension.
Nika tu hapo atujuani, man. Zadi atu, azi, ne?
Oh, won't you come closer?
Bro, tume watch. Nikabonda. Saizi nikasema, it is what it is. Nika hand placement hapa na pale. Ikakuwa successful kiasi. But akajifanya sana nataka kuenda kutupa hiyo
Froyo.
Sasa akaishia movie ikaisha tukaenda. Na coincidentally when the movie iliisha ndio wale mabistangu alinipiga. So sijui kama pia walikuwa na watch hiyo movie. Then wako like tuishie. Then mimi niko like pia but the siku ilikuwa na coincidence most. Pia coincidentally shori tulikuwa tunaishi same sides. Anaishi Pango, mimi naishi Ngara. So like ni the same area too.
Match made in heaven.
Unaishi Pango? Mimi naishi Ngara. Hapo. Sawa. Si tutaenda pamoja nini? Yeah. So si tunatoka. Si tunatoka nje ya mall.
Usikie
Uber.
Kwani mlikuwa na mimi?
Kwani yako na mlikuwa na mimi? 100. Niko na 100 ceiling. Sigi stini fair.
Stini fair.
40 ni leo.
Kwani usiku mlikuwa na mimi walai?
Juu. Shori namjua.
Juu. Tumeenda hivi siji unajua kutoka Westgate siji kamshaenda Westgate tukatukaanzia hapo.
Yeah, ulitokea wapi kale ka food place?
Kuna ile njia ya parking, njia unachiki kuna madogi hapo nini. Ukitoka hivi unapiga right ukienda hivyo kujoin barabara then you make a left unapanda hiyo mlima sasa.
Yeah,
then ukipanda hiyo mlima unafika kwa stage za gari za tao, Ngara, what not nini. So tunatembea naenda kupanda mat. Ushore analiza.
This nigga.
Na kwani unaenda wapi?
Who are these niggas?
Mimi niko like.
So for example, yeye anafanya nini?
Mimi niko like. Si tunaenda home ama?
Joe.
I want you, bro.
I don't want to see poison.
Akania, msali tueng. Kwanza kusema Uber, sema you, bro.
Uber. Lakini nasikia inafaa kusema hivyo.
Ah, kwenda huko.
Inafaa kusema hivyo.
Uber.
Ah, kwenda huko.
Sisi tunaweza research hadi stuff kinini. Tunaweza Google hadi.
Sasa akanishow. Alafu mimi niko saa mimi saa hizo Saizo by then ilikuwa like willing to do anything. Mi muda juanga na kuanga msa ya kujump head first, kufikiria ni badaye.
Pause.
Kufikiria ni badaye.
Kichwa kwanza.
Bas.
Kiasi tu.
The example Mungu anataka
kumi. Sasa.
Hey, Nairobi.
Sasa niko like, okay, sawa. Nitaita Uber. So, ukifika home, we'll talk. Nini, nini. Eh. Niliambiwa. Oh. Alisema tu, oh, I thought like this was just for the day.
Ay.
Akaniambia, because I'm not that interested in you. Like,
we?
Yeah. Maybe we? As friends, but hiyo ingine si.
Shout out to Gobaba.
Gobaba.
Haya,
so. Nisa hini meshtuka, unashtukanga.
Vine, vine. Baide, unajua disa hizo niko, oh, like, isi ni kitu unge niambia mapema.
Itaambia nini watu?
Hii ni kitu unge niambia mapema.
Hey bro, yu chungu ni meisikia la.
Azizi, misikia yu chungu. Misi likuambia tu ni kushtuka tu. Niko, okay, fine. But nisawa, mi sinanga roo chafu. Nita kuitia Uber. Alafu, unajua, sometimes ninaonanga Uber. Like, hiyo siku nilikuwa nasema tu, thank God, yani, the best thing that has ever happened to man ni kulipia trip after imeisha. Uh-huh. That's the best thing ever that can happen to man. Nikaambia unataka Uber.
Right.
So,
say no more.
Say no more.
Was.
Nitakuitia Uber.
Uh-huh.
Si nikamuitia Uber. Akasema, it was nice meeting you. What? Yatastai kusikizo story saizo. Then, akaenda home. Vinalenda home. Yo nambake nalinipatia, siku save, like, in short, like, nili erase, nili delete.
Uh-huh.
So, yeah, akaenda tu hivo. Then, nilimwambia nitalipa akifika.
Uh-huh.
Sinaona ananipigia. So, najua, nilikuwa ata nisha sauni nambake. Then, niko like, oh, hello.
O, ni nani?
Oh, nisha fika. Ah, shi, ni wewe. Nikakata.
Teja nambake.
Nikakata simu. Nikakata simu. Akapiga, nikakata. Bro, naona namba ingine inanipigia. Unajua, by that time, like,
it was just a day thing. Why are you stressing me?
Sasa niko like, okay. Like, nafua kujua ni driver, but bado nimeshika.
Yeah.
Nasikia, hey, kijana, tuma pesa. Ah, niwe pia. Kata.
Ami raisi, ukona nani hapo? Fanya mambo yako.
So, yeah, so even daily happen. So, bro, as in, mi dunia ini. Bro, ikifikanga history ya mashores. Tika mi, dunia ina kwa imenieka kando.
Shetani yamba kukwekea multimeter.
Bro, mi nileke watu ni fail. Like, kabisa. Like, nili set you to fail. Cause, yo si kaisha. So umanzi na vina tulikuwa tu tunaongea like hii dunia mtu anajua mtu na mtu anajua mtu. Nimeenda home kumbe kuna niliambia si unajua tu maboys vina mnapiga story. Eh niambia eh leo nimeenda hivi kuna ushauri can come describe ya. Ah nikasema oh na anaitwa acha tu example like anaitwa Joy. Joy, light skin. Uwe mfupi vinyo tu mendiscribe ya nini?
Mm.
Eh, anaishi hivi. Sindoi picha yake, bro.
Iye ni yako. Api unamjua.
Api unamjua.
Sasi ya menipia gram yake. Bro, si alinichomea. Apo kwa story.
Shwache.
Sura janga uma shorizu nye uwa ndika life story yao yote kwa story. Vinyazuji what happened.
Yeah.
So, today.
So, guys, let me tell you about my day today. So, there was this guy I met. Nini,
Story time.
Amenita stingy, amenita kila kitu. Unajua nanitea yote na ajui kitu nilimfanyia. Ajui nilitumia pesa angu yote, like literally. 900 kwake. Okay.
Monele mimplani ati chali yako anakutumia so. Alafu msio nafaa kwa netu mali, anakutumia sijui 2K. Chali yako wako na soo peke ama kutumia yote, uvingene sijui wako na 50K.
Basi, hivu, sasa hivu. Kama hii ya.
Akuende huko na mia zake.
Atu.
Babala, ubo ya libakira soo. Bazo ulifikaji omu, ama Mungu ni mwema.
Much
ni 30. Kitukawe 30 ye, kutoka hapo ni 30.
Sasa unacheki, hile design, Shori wako kwa na mbabazu wake, mbabazu anamtumia 50 kia na kuambia, tumia boy wako 2K ya kunye yogurt. Bro, sana inaona hapo ushuri amenianika, amenianika, amenianika.
Like at least jina julikani, amekupiga picha ama
bas. Nakwambia siku like hi coincidence. Nakwambia sio na cheki. Unajua watu jua, sio unajua jina langu ya pili.
Mm-hmm.
Sasa unajua
nini? Host. Host.
Sasa achana na hiyo, sasa kuna ile
host.
Sasa kuna ile Liora anajua. Sio unajua nimejintroduce na jina langu ya kwanza. Nimeenda kusema ya pili we.
Nikaona tricky.
Hapana. Anaweza ona siko serious, anaweza ona nta like ninajaribu kuwa fani na for really inakuanga jina langu. Na inakuanga jina ya Sheng. But nilikuwa nazaliwa kwa jina ya Sheng. So yeah. Na inamaanisha Nyash, inamaanisha Nyash.
Oh shit.
sasa suusha jeo jina.
Mm.
Lakini
at least mimi sasa
so
jana break the odds hapa.
Kwanza cha sasa so hiyo ndio kitu ilifanya niseme actually my real name. Sasa unaona sasa.
Tunakupata. So anaweza kabro na ngoja.
So this guy anaitwa, nilimwambia okay, sikumbuki honestly kitu nilimwambia but sikusema my real name. Anasema tu Ken. So this guy met called Ken, he did this and did that. He thought, "Gee, what are wrong with men thinking that nini?" Miss kwana ubaya hivyo. Don't hate the player, hate the game.
The game.
Si aliyesio ndo game aliamua kucheza. So mimi pia, okay, why not?
Kila mtu alitoka na yake hapo.
Kila mtu alitoka na yake, but
game is game, bro.
Game is game.
Yeah, so game. That happened nini. Tena akani trace. Hi nini. Unakumbuka ile siku zisikumbuki? Wesi ndio nikasema si mimi. Wesi bro, I have evidence, nikasema onyesha.
Kuna evidence
hapa. Tuko na evidence hapa. Is it discrepant?
Si ni wewe? Si mimi. Sasa akakubali na tukaendelea kuongea. Then to eventually become red. Yeah.
At least this time ulilala.
Jo. Sa,
revenge uko timeless.
Mlikuwa mnaongelea game. Okay, sitaki kusema mimi ni mtu mbaya.
Ah, wewe ni mtu mbaya si ati nini?
Lakini sasa ilikuwa hivi. Unacheki. So, nitafanya story yangu quick. Pause. So, there's this story. Inaweza kuwa story ya kitambo, inaweza kuwa story ya juzi, sijui sikumbuki.
So,
to cut the long story short. Nishori alikuwa radango kitambo sana. Your time I was not ready for a relationship.
Umenikumbusha. Unajonga au mashori zwenye wana chianga mbugi yako yote.
Alafu ikifika kwako.
Inafika kwako. Now I'm ready to settle.
To settle.
Now sa, I'm ready to asiji, I'm not into hookup culture anymore.
Sasa ke ilikuwa kituka. So yeye ndo alikuwa. So your time honestly. Sikuwa honestly. Nilikuwa matoka ingine. Nilikuwa nataka kwanza ni assess vitu mbili tatu. But udema alikuwa na best ameiva. So singeweza pia. So tukakuwa mabest kituka hiyo haraka konga tu once nini. Haikuwa anything deep. Later on, tuli lose contact ata. Sa, kuna day tu niko hivi on some social media platform. Acha nimfichie right. So, naona hivi ni place kwanza messages azikuangi sana. Nimekuwa doki huko. So, naona message nini. Niko, aha, uninani. Jua ameanza zile za, is it you? Niko, who the fuck is this guy?
Mm-hmm.
Kasa, nini. Akanambia niye, niko, oh. Mm-hmm. Sa nini, nikasema it's been long by the way, aina ngore cha tutuendele. So tukakuwa na link up fulani hapo, tukapatana nini. Umsiakuwa me glow up hizi miaka zote pia. Sijui na nini, niko like, okay. Sa sitasema kitu. Alafu tumeka hivi na ulizwa, by the way, mbone ile time ulikuwa nikata. Niko like, same reasons apply today. But siezi isema hivyo, yo study tu nikailenga. Okay. So mimi tukanela tu vizuri. Alafu mimi naona msia ncheza audacity. Akona audacity for days.
Mm-hmm.
So mimi niko like, chill out. Aski like, niko kiburi yako inafaa kumachi benye unakaa kiplani.
For real. Ndomana sinanga
kiburi.
Ndomana sinanga kiburi.
like kuna kuna ile tunaweza excuse useme urembo, okay anafanya hivi but mkimwona mnaweza understand, so yake ni completely off.
Urembo inafaa kuwa directly proportional to
extremely kiwa. 1:1
sasa ndio maana mnaelewa situation yangu
sasa hivi. Tunakupata bro.
Exactly.
Don't worry tunakupata 100%.
Appreciate.
So niko like sipendangi unajua go lower but sarangi tufike hapo. So mimi niko like yo chill out na nini mimi nikasema mse amekataa kabisa, nikasema let's play game for game, si ndio? So nikampea option
if you go low.
Nikampea option ya place ya kupatana, akanipea some very like umeambia mse nataka kukupeleka date. Anakuambia shawarma place. Like shawarma dit na chukua karudi na tutembe like something makes niko like I don't know more reasons za kuku
unakupata.
So niko like acha nifanye this shit right, nikaeka place fulani, alafu niko like nah she's way too bougie for this. Nah she's not like itakuwa too way bougie for her. Yeah. So nikasema some random place anajua yenye ita
pole kukat shots.
Ain't no pressure.
Soon as unajua umesema hivyo nikakumbuka kuna this shori. Okay, huni friend wangu tu. Nilikuwa nimemshow na dai kumpeleka out, yani ile ki friends. Nikamshow twende inti. Unajua inti bro?
Yeah, najua inti.
Ai anasema inti. Hapana, wewe 22 yolo. So niko like yani uwezi handle your stuff, uwezi handle your
jo. Lakini at least alikamejikubali. Sasa mimi sio nishaona hii itakuwa wetu buji. So nikachagua place nyingine. Sasa iko like dress up nini? Na nilikuwa nimeinsist hiyo point ya ku dress up. Unajua anza fanya vitu zake.
Exactly. Kwanza huyu mwingine pia kwa ade ku
dress up. Nili insist. So niko like abu pia uta like utatuma pia pic. Tukua tunajua what you are getting into. Isikuwe venye unafanyanga, unacheki. Akaanzia huwa na kuanga shy.
New stuff kwa crazy.
Nikasema sawa tu basi.
Amepelekwa KFC sijui chicken nini. Na pair boy as in everything. Lakini wewe hapo una give your all. Umesema acha nipeleke CJ zini. Na kuna msi alipea the bare minimum akapata kila kitu.
Manzi, for real.
Hey, nafaa kwa tu unamuangalia hivi imetosha. Sasa mimi si amefanya hizi vitu. Alafu pia kwa zile za pia dress up. Niko huko na udas. Na mimi navaka. Niko miadi nini nacheza tu fit kitu yote juu. The plans I have for you ni mimi pekee nazijua. To cut the long story short, msi alijipata huko solo.
Kuna,
if you go low, I go lower.
Low
jipata huko solo.
Yeah.
Nini? Alafu alikuwa amesuggest. Jilikuwa kama start of the week. Aka suggest. At the end of the week, before ikitu alikuwa, sijui kuna place gani nataka tuishie. Niko like, saa nitajua. Saa, after ikitu imeisha, like, ilikuwa kitu kama 2 p.m. 5, bado ati I'm still waiting for you to come.
Wow.
Nini? Niko yote niachana. Akaanza usiku hapo. What are you still down for this other one on sijui this day? Niko siongei. Ako I'm even sending new pictures. You love this. This is what you wanted. Niko sasa ndio unajaribu kucheza game fit. Hakuna. Nilimtumia tu picha fulani hapo ya future. Na nikamwambia by the way, thank you for that other place. I already have a date to go on that day. Juu alikuwa ameni plug kitu legit, so nikapeleka msemo mwingine. But anyway, ilikuwa alikuwa amepewa warning.
Yeah.
Audacity tunajaribu kumaliza malizi. Go lower.
Kabisa.
Alafu wako all out, niko like pia wewe unajua venye unakaa saa. Mbona shindo kule masali zingine mingi. But anyway, ilikuwa kitambo, squeeze ama changed man.
Same.
My shorty can attest. Squeeze mimi kijana mpoa sana.
Yeah.
So tukimalizia the first thing kwa umefika hapa mwisho wa hii kitu na sisi, thank you for listening, thank you for tuning in. Be sure to follow Rookie Roundtable Podcast on IG. Check them out also on Spotify. PSCC Fresh and Clean on all socials tatupata. Mimi mtanipata hapa fresh and clean. Won't say anything else. But yeah, tunasaidia kuwachungia madem Nairobi vizuri.
What?
For any good chori who did a good man bad out there, mimi na wewe. But God loves you.
And gents, remember,
Guababa. Keep Guababa. So, mzazi na co-host, mnaza tupiga punchline zenyu za mwisho as we wind up.
That was the punchline tumesema hapo.
Okay, yeah.
Be audible enough. Rudia wasikia, waseme wakusikia.
Please, Guababa, keep it in mind, mse.
Word. Anyway, mi sina maneno mingi. Nina josezi watu wako worried about me, but nila chakua lambisti.
You are changed, man.
Squeezy ni kuchange, eh? Squeezy ni kufocus, you know?
Jo.
Shule, pesa, other things. Yeah.
Mimi nimekuwa lover boy squeezy. Kuna roho poa.
Makosa.
Yeah.
Okay, like simba, but like if it work for you, that's
fine. It's only one person.
Oh yeah.
It can be my mother or sister or even a shuri.
Mimi kutoka last week lakini nimeanza ku return to my old ways, but for real siamini ni mimi, but yeah.
But najua nikiwa lose focus kwa maisha pia niazambiwa naume. Ukiwa lose focus kwa maisha, chukua tu demo, najua si type yako kabisa. Akisha kukufanya vibaya, I will talk on the best verge of your life. Gym, get in your paper right. Kila kitu itakuwa tu poa. So ukikuwa lambistic, tafuta tu dem. Aka out of your league, atakufanya vizuri kama
vizuri.
Utafanya vibaya kuliko co-host. Yeah.
I mean, coffee, but yeah, it's been nice kukua hapa with fresh and clean. Yeah, vibe ni chill, relaxed. Saizi ningekuwa kwetu vine tungekuwa tunacheka nikuwa nimetandikwa makofi.
Ungekuwa na sukuma na shori.
Mtu anacheka wasijua anapanua mdomo, lakini vibe iko chilled. You know, something new, kutafuta try hizi vitu, something new. Hata nyinyi mtukipiga collab na nyinyi, sasa mta experience side yetu. Side yetu mnafaa kuja kama memeza adrenaline. Hiyo pill. Ile adrenaline.
Say no more.
Bas. But yeah, sisi watu na malizia, yeah? Send a DM, send a mail. Tunakuanga na mail. Ili zile...
Walai?
Zile za poster.
Tuta step up game.
Bas. Send a DM, send a tweet, send a snap.
Sasa sisi tuko snap though.
Send a TikTok. TikTok. Ukitaka tujaribu ya idea, unatuma TikTok.
Aina shida, mteka hii hapo kwa TikTok.
Alafu tena ile importance, unajua kuna till number.
Jo.
Pia bio kitaka unaweza send kwa till number.
Tuma kitu.
Zizi lakini inakuanga jozi ya tu. But simko na namba yangu hapo nje, so yeah, mnaweza fanya hivyo.
Yeah, so follow, like, share. Unaweza leave comment ama hata voice note Spotify. Fresh and Clean podcast round Rookie Round Table podcast. Imekuwa time yetu. Till next time, keep it locked.
Yeah, alafu pia I think tutaposti kwa nini yetu, si ndio? Itakuwa tu sawa.
Yeah.
Yeah.
One love.
Okay. See you in the next episode.